batidde abange kyendabye ku kasozi eriyo musajja bamukubye bafumise ku mutyali ogwo enasimbye mumumanyi ye Yesu azaalibwa omukyala omulungi ow'amatama
bangi alyawala jyanakabalwa musajja oyo yenaffe tugafunye olwaleero kibuka ku musajja oyo yonna eyo nga mwattu gy'olaga yekerwa musajja oyo asonyiwa ababi abeenenya awonya ebadde asaasira eddiini mwattu beeko by'okutta omusajja atyo yenaffe tugafunye olwaleerwa kukibuka ku musajja oyo yonna eyo mwattu gy'olaga nyekerwa musajja oyo asonyiwa ababi abeenenya awonya ebadde asaasira eddiini mwattu beeko by'okutta omusajja atyo
wejjukira biri ebyambalo Yesu bye yeesumika abasajja basinga beesomye babinyeze asigadde atyo mubimanyi omukyala kwe yakwata lwe yawona endwadde y'omusaayi
Yesu ali awo ku muti bagabanye ebyambalo bye yenaffe tugafunye olwaleerwa mu kibuga ku musajja oyo yonna eyo mwattu gy'olaga nyekerwa musajja oyo asonyiwa ababi abeenenya awonya ebadde asaasira eddiini mwattu beeko by'okutta omusajja atyo
titte abange kyendabye omusajja abadde akaaba ekibuga ng'ensi ekutte ezikiza
waliwo omulungi awogganye ekituufu oyo mwana wa Katonda yenaffe tugafunye olwaleero mu kibuga ku musajja oyo yonna eyo mwattu gy'olaga nyekerwa musajja oyo asonyiwa ababi abeenenya awonya ebadde asaasira eddiini mwattu beeko by'okutta omusajja atyo
titde amawulire g'enfunyi tibalabye n'abafaaba edda betumanyi abatukuva abaalimo tinabo basuukidde okimanyise mu kibuga olwaleero nti Yesu ye mulokozi ow'enseera
abandi nga baabonaabona butamanya mawulire ago yenaffe tugafunye olwaleero mu kibuga ku musajja oyo yonna eyo mwattu gy'olaga kiri kimu kya musajja oyo asonyiwa ababi abeenenya awonya ebadde asaasira tumusenze Kristo olwaleero Yesu alina amaanyi yenaffe tugafunye olwaleero mu kibuga ku musajja oyo yonna eyo mwattu gy'olaga kiri kimu kya musajja oyo asonyiwa ababi abeenenya awonya ebadde asaasira tumusenze Kristo olwaleero Yesu alina amaanyi